hata sasa.
Hata sasa nimekuona, nimeanza nawe haukuniacha. Milima mabonde, shamba umekuwa nami.
Gongola Baba,
Baba,
Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, kwa watu wote. Rafiki Yesu haujanichoka, roho yangu inatulia. Hatua mpya, mikono juu, mwambie Bwana, natangaza,
natangaza kwa watu wote. Rafiki Yesu haujanichoka,
roho hatua mpya Bwana, sema tena, sema leo, natangaza,
natangaza kwa watu wote.
Rafiki Yesu,
hautanitoa,
roho yangu
inasubiria.
Hatua, sauti zetu, natangaza,
natangaza kwa watu wote.
Rafiki Yesu,
rafiki Yesu, hautanitoa,
roho
yangu inasubiria.
Hatua,
hatua,
sikiza nikwambie neno moja jioni ya leo.